General himself, yena wa dikwakwa, yena wa rekere, bariki DJ Mutsi, bona lena selewa mene.